Wang'iuru picha namba auchiel koro. Ne Noah gi nyithinde gi nyikwaye gi gige duto nosedonje yieni. Nyasaye noyawo popen polo. Koth nochako chwe mang'eny mapok nondorno. Joma ne ni oko mar yieno nochako bedo gi luor ahinya. Kuom ndalo 40 gotieno 40, koth ne burore maok ng'e kaka ninyalo konyo. Bang'e ji nochako biro kago koko kendo duong'o dhoot ni, yie mondo iyawno, koth nego wa oko. To kata kamano Noah nowacho niya, ok anyal, Nyasaye emoloro dhoot, uselewo, gimoro manyalo timo onge. Oh, koth nodhi nyime kendo nochwe mang'eny manoumo kata gode duto mane iparo ni boyo ahinya. Lee duto, jamni duto, gi dhano duto mane ni oko notho nikech koth marang'ongo ni. Ji ne pok oyie moluwo dwach Nyasaye kane pod gin gi thuolo kendo kane pod gingima. Ji adi kumwa man gi kido kendo gi yie mar Noah? Kinde duto wawacho ni thuolo lach, kinde ng'eny kendo wabiro bedo gi thuolo mar luwo Nyasaye. Inyalo paro ni pod atin kendo thuolo ng'eny, nyaka bed gi mor kendo ayud mor, gimoro amora mangima onego atim eka bang'e abiro luwo Nyasaye. Kata inyalo paro ni an an jaduong' kendo ati ahinya, ok anyal loko kita machon mondo aluw wach Nyasaye maberni. Kendo inyalo paro ni kaluwo bang' Nyasaye nyaka we gini, kendo nyaka bed makwiny ahinya kendo aluw chike eka tang' aluw Nyasaye maber. Osiepna, paro gi ok gin paro mabeyo kata dichiel. Ining'eyo ni kiny ibed mangima kiny? Onge ng'ama nigadiera makamano. Noah gi joge duto nokuo nikech yie margi kuom Nyasaye, nokuoyogi kendo ne gibedo mangima.